xilligan la kugudi jiray bilo barakeysan ramadaan oo waqtiga galabtii dadka soomaaliya weydiisadeen afur waliba tal iska qaybta booliska gobolka bay gudaha magaalada baydhabo ka qabadeen afur wadareed kan oo la ka bandhigtay nabadda isdhaagalka bulshada iyo booliskii waliba qayb ku hay taliyaha qaybta booliska gobolka bay gaashaan la sare amin madarur kokumada labanada baarlamaanka koonfur galbeed iyo saraakiil ku tirsan ciidanka booliska taliska qaybta booliska gobolka bay oo furwadareedkan suubi bulshada iyo waliba baawurleyta magaalada baydhabo waliba ku hadlay taliyaha airborka diyaaradaha ee shaatay guduud magaalada baydhabo mustaf maxamed qoomaal
jeeg wali afur sameeyney dhalinyaradii bajaaday tahay tii bulshadii baydhabo isin baaratay isin aragay haytan may leeray magaalada nabadda ku jarta isdhaxgalka ka jar bulshada ka jara may baheedan bogaadiyay may leerayso maadaama uneena saaxiibka bulshada inuu bulshada mar walba dhaxgalna una dhugoonsana may leerayso walaalna warkiin walkaasayn una awoodna intuna siina eedan ka faraxsanna geegsiisin aragaaseen wali may leerayso bajaadleyti antaa furkasiini baawreyti ahaan safarka e markaa dhowaayaana may leerayso dhaxgalka bulshadeedan dhowaayaan
sidoo kale kookumada dhallinyarada magaalada baydhabo yadhinishay ku hadlay afur wadareedkan tala iska qaybta booliiska gobolka bayan suubiya bulshadii iyo baawurleyta magaalada baydhabo
bismillahi rahmaan raxiim idaan ka faraxsan tahay oo qayb qaadada geedka yani ilaa afur walaalka oo nabadda kala afuraha booliska oo dowladda koonfur galbeed oo guud ahaan wale waaye bulshada ka nool magaalada baydhabo geeg nima afuryahay dadka tabarta daran dadka safareyte wali waaye inka dhawaad 250 qof oo afuri iyadan ka faraxsantahna qayb ku haada booliska wali aragaasana maalmin kadib dambe golaha oo wasiirada oo ka horreeya wasiirka amniga dowladda koonfur galbeed iyo taliyaha qaybta booliska gobolka bay wali aragaasana labaana ka tirsan iyo gudoomiyaal wali aragaasana intii iyo biidhaamin u soo baxay tuulooyinka in shaqad hoos ka yimid magaalada baydhabo iyo kaamo kale ka dhawaatayseen geekana wali ilaa maxadiisa intii oo afurin soo biyaan dadka ka nool magaalada baydhabo gaar ahaan dadka safarleyte oo jidka wadooyinka isticmaala dadka tabarta daran oo in shaqad wali waa idoosho hooyada
gabagabadii gudoomiyaha dhalinyarada degmada baydhabo waana labaan ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed isaac doysane yadini shay tilmaami muhiimadii la tasdhaagalka bulshada iyo booliiska
wali kulan afureen sameeyney unoo ku turjubaana may leerahay nabad magaalada ku jarta bulshada magaalada baydhabo khaasatan dhiibto oo may leerahay gaadiidku wadad haddii aad fadhi bajaayti iyo baawartaq iyo shal duban unoo markaasay tidee ku turjubaanan nabad iyo isdhaxgalka bulshada iyo booliska run ahaantii idan ka faraxsanna wali ma hadbi leerahay jeediyana hay'ado amniga qaybasha shal duban oo run ahaantii min maalinteen hirgelinta nabad waarta iyo inay bulshada dhatiyo may leerahay kalsoono la dareensii wali idin farxad geliyo hay'ado amniga way leenahay idan ma hasantin si gaar ah wali ma hadnaga faday wasiirka wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed iyo taliyaha qaybta booliska gobolka dhammaantii iyo taliyaha eelboorka dhammaantii way leenahay idan ma hasantin si bulshadan la shaqeeyaytano garab suruntin kama hasantin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan kariim.